Bedwop.com.
I clear, clear, I need the bus. I can pick a dirty. Oh, I will lay. She and the world. Yeah. What have you to have in here? Have you zombie? The sip of corner, go away, Mashumba. No, no, zombie zombie. Nashinda ko pretendi usiko silali na kesa kama popo a baby ho msweti ho utakuja kuniwa kama moyo na bipi a baby ho msweti ho utakuja kuniwa kama moyo na bipi akisirani asio tani moja kwa na kupenda nisha kufaga ayo mapenzi ni kitu kitamtam lakini kinahitaji subira ole ninapewa mashamsham mapenzi haya chagui habira hilo ndo napenda rudia tena mama Mano kimona, mino kimona, shura michezo Dubai Apo kati minataka utifuke udongo Wote chini, juu, michezo akasongo Apo kati minataka utifuke udongo Wote chini, juu, michezo akasongo Mapenzi ni kitu kitamtam Lakini kinahitaji subira Ole ninapewa mashamsham Mapenzi haya chagui habira
Bus.